Jingle this one, this jingle.
Hey, Shaitan boy.
This is in a big wagon, I'm blunt punch.
Number one.
Hey, I'm Ramp on the beds.
Oya team, no stress. So Simba, so Yanga. Oya we, situshatia team na jezi hazina namba. Wanapanga kupangua shida ni Mungu amepanga. Ona Sam na nyea mkono wa mtu alofundisha kuchamba. Ah, si tumetokea nyumbani uswazi ukichelewa kurudi unachezea kichapo. Ukifanya kosa dogo, uko mzima na kuwekea kitako. Achana na unga robwa kupima mboga za manati na msosi wa chabu. So kinona nipo town, miso mtoto akishua nimekuja kuwaso. Oya we, everyday tuko happy. Everyday tuko happy na hizi pesa zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy. Ndo zafanya tuwe happy.
Oya we,
everyday tuko happy. Everyday tuko happy na hizi shida zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy.
Oya,
ndo zafanya tuwe happy.
Oya, oya tuliko toka ni mbali. Mana tunajikubali. Wapwalo kazuia safari. Baba God ndo katupa kibali. Oya we,
moyo penye ni hapana njia.
Oya we,
Mungu anatusimamia.
Oya we,
hatuchoki kujipambania.
Oya,
oya we, oya.
Oya we,
moyo penye ni hapana njia.
Oya we,
Mungu anatusimamia.
Oya,
hatuchoki kujipambania. Oya we, oya.
Ah, usijenge chuki, mana chuki sio maisha. Bora ungejenga nyumba kichoka kukaa mwenyewe utapangisha. Kinyago ulichokichonga mwenyewe kuna siku kitakutisha. Oya heshimu watu bwana, pesa ziwezi kukuzika. Eh, kama sio Mungu binadamu atanilisha kipi? Wanashangana shinda jana bado sifi. Kama hujanileta utanirudisha vipi? Oya we usinitesti, utatikisa kibiriti. Every day tuko happy, every day tuko happy na hizi pesa zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy, ndo zafanya tuwe happy.
Oh yeah,
every day tuko happy, every day tuko happy na hizi shida zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy.
Oh yeah,
ndo zafanya tuwe happy.
Oh yeah, oh yeah tuliko toka ni mbali. Mana tunajikubali. Wapwalo kazuia safari. Baba God ndo katupa kibali. Oh yeah we,
moyo penye ni hapana njia.
Oh yeah we,
Mungu anatusimamia.
Oh yeah we,
hatuchoki kujipambania.
Oh yeah,
oh yeah we, oh yeah.
Oh yeah we,
moyo penye ni hapana njia.
Oh yeah we,
Mungu anatusimamia.
Oh yeah,
hatuchoki kujipambania. Oh yeah we, oh yeah.
Chaitown boy number one.
Oh yeah we, jinga.
Take five now.